nilikufanya niwe crazy love. You are real girl. Umeni overdose.
It's Chris JG.
Umenishika penyewe. Chaguo langu ni wewe. Na sitamani mwingine. Oh basi baby puliza kidogo. Ongeza mbwembwe zidisha mikoko. Walimwengu hawana gadogo wanazua. Ni watu mi ni marizi mwajumbi natumbiliwe. My forever, my forever, my forever. Oh baby, you're my number one. My forever, oh, oh, oh. My forever, forever, forever. My forever. Fika kwenye ko ham ham ham. Ah, imenizidia. Oh my baby love you. I'm way crazy only you. I will never survive without you. You are my destiny. Nipo my flight. Oh basi baby puliza kidogo. Ongeza mbwembwe zidisha mikoko. Walimwengu hawana gadogo wanazua. Ni watu mi ni marizi mwajumbi natumbiliwe. My forever, my forever, my forever. My forever, my forever, 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 my forever. Mbwembwe zidisha mikoko. Walimwengu hawana gadogo wanazua.